The true boys in the building.
Zwap.com.
It's 906, baby. Girl na nikosha. Wendo faraja yangu usawa huu. Mangina linitocha. Kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundi amendiletea wewe. Navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na uku papa bongo watakuiba. Nisulivu mzuli unanipa shida. Na nilivu na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti. Kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti. Oh my girl, you're fire. Moyo ni mwako sito weka wiba ni toli na usiku mchana. Please don't get tired. Walo jalibu kukuhiba shawa fanya kitu mbaya.
Baby, you changed my life. Kitokea tukiachana Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti we ndo wife. Sipendagi ugomvi, love for you, I can fight it. Mama nanweka roo juju. Nataka twende town kwa migu. Penzi lako no machanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Na ukichoka bongo twende kwa madiba. Na uku papa bongo watakuiba. Jinsu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sinta wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti. Kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti. Nikikuona na sweti. Kaboja ni peti peti. Meno yangu abe taiti.
Nataka twende town kwa migu. Penzi lako no machanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Na ukichoka bongo twende kwa madiba. Na uku papa bongo watakuiba. Jinsu livo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sinta wapiga.
Oh my girl, you're fire. Moyo ni mwako sito weka wiba ni toli na usiku mchana. Please don't get tired. Molo jalibu kukuiba. Kubo jani peti peti. Mendo yangu abe taiti.
Zwap.com.
Nikikuona na sweti.